kuva hano kugira kumanda iri haruguru
aha mwirembe
aha no mwirembe akaburi kose kugira hari haruguru kugenda kugira ku kiraro kiri hariye ni muwanje urabona aka kaburi ko kameze va hano nkije mu ishyamba zenguko aho hose ubona hadahinze kugenda kugira ku muhanda ruguru nta muntu umwe ngabana nawe nta muntu umwe ngabana
turi mu irimbiri ishyinguye n'impunzi z'abanyekongo ku musozi wa Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda n'agahinda kenshi umusaza Leon Idatsinda bakize aratambagiza radiyo rya Amerika yereka aho avuga ko hahoze ari mu masambu ye mbere y'uko hahinduka inkambi y'impunzi z'abanyekongo abari bahafite ubutaka bakavuga ko leta y'u Rwanda yari yabizeje ko igihe cyose iyi nkambi yazaba itakiriho bazasubira mu butaka bwabo
impamvu ubona turimo kuburana ubu butaka ntabwo dufite dutuye turahagana kuva bari bahatwatse bavuga ko hari inkambi none inkambi ikaba isezerewe igiye njye ndifuza yuko ku butaka bwanjye babungaruza baba batabungaruje icyo baba bagiye kuhakorera kindi nibo bakizi ari ibikorwa remezo tuzahuriraho ariko n'imbura tukabona iki inguranwa y'ubwo butaka muri make nk'abasaba ubuyobozi inzego zose zibaho
umusaza ndabakiza akavuga ko imyaka 27 ishize yamusigiye ubukene
naho mbye byinshi cyane ubundi umukene ntacyo nimariye isambu yanjye yose hano ndi mu nkambi obaho ndi ni umuntu wampaye akabanza mpagamyemo gafite metero 3 kuri 4 naho mba kandi hano mu nkambi ntafite isambu igaragara abaturage barabizi yewe na leta ubwayo nta bundi butaka nari mfite uretse ubwo hano ku nkambi ubwo rero muturenganuye buri muntu wese yagira umutima muzima mutaduhohoteye
Sindabakize gusa ugaruka ku bihombo yatewe no kwamburwa ubutaka bwe bugatuzwa n'impunzi z'abanyekongo na cyane ko icyo zagihuriraho n'indi miryango isaga 300 bwana Jean Marie Vianney Nkundabera n'abagahinda ari kose
byadumvije ibintu byinshi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 kugeza uyu munsi imyaka 2017 94 kugeza uyu munsi imyaka 2017 abana bacu kwiga ntibize abaturage ubukene bwarabafashe nta kintu base kandi ubutaka bwinshi bari bafite bwo guhingamo bwari burahangaye nkambi umuryango wanjye wose bafite ubutaka burenga hegitari 5
muri aba basaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo harimo n'abari barayishakiye ibyangombwa igihe inkambi itari yakagutse abo barimo umusaza Silvestre Karebya
buri kibazo mfite njyewe iryo shyamba banguza kurijyamo bambwira ngo ubutaka bwose buri hejuru y'umuhanda buri mu nkambi ngo nuvuga ngo buratambamiwe ikindi ni uko njyewe kuri iryo shyamba mfite icyemezo cy'ubutaka cya burundu nahawe na leta
ubwo bagihawe ryari
niyo nkabasaba njyewe ko leta yandenganura nahabwa uburenganzira ku mutungo wanjye kuko bo bivugira ko udafite icyemezo cy'ubutaka ubutaka si ubwe ariko niyo njyewe ndagifite
tuvugana na bwana Moses Kirenga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gicumbi yatubwiye ko abaturage bishyuwe ingurane ku butaka bwabo
igihugu birimo minema birimo ikigo gishinzwe ubutaka n'akarere icyo ni cyo cyo murimo kuvuga bikurikije amategeko abigenga abaturage bahawe ingurane zihwanye n'ibyo bari bafite hanyuma ubutaka barabutanga
ingurane mu mafaranga
ingurane mu mafaranga
wababaza kucyo bazakurikizaho nibatabona ubutaka bavuga ko ari ubwabo bamwe bakavuga ko ikihutirwa bazagana inkiko
twagana inkiko ariko ntiyashobora kugenda
inkambi yahavuye nibadusubize ubutaka bwacu ntabwo ari ngombwa ko tujya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo tujye mu nkiko tujye kuburana kandi ubwenzura ko umuturage ari ku isonga ntabwo ari ngombwa ko tujya kuburana mu nkiko
ubundi kujya mu nkiko byari byo ni ukuvuga ngo abaturage bakwishyira hamwe bakariza leta noneho leta ikaba yaturenganura
naho ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bukabasaba ko babugana bakabona ibisobanuro ku byo batumva
ikibazo abaturage bagira ni uko bajya mu itangazamakuru batabanje kwegera ubuyobozi babaha ibisobanuro bihagije kurusha ibyo gusobanura mu itangazamakuru rero begereye ubuyobozi babasobanura ku byo badasobanukiwe bijyanye n'ibyo bitekereza by'ubutaka
ubu butaka bakwiye kugihembe babasaba gusubizwa baravuga ko imyaka 27 yihiritse barabwambuwe butuzwa inkambi inkambi ya Gihembe y'impunzi z'abanyekongo yafunzwe mu minsi mike ishize yari hamaze imyaka 24 ni mu gihe na mbere kuva mu 1994 imyaka 3 mbere y'uko abanyekongo bahaza habanje gutuzwa abandi banyarwanda bahungukaga baturutse mu mpande zitandukanye abaturage bakavuga ko icyo gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR byishyuwe gusa ibyangirijwe byari kuri ubwo butaka butaka bigaragara ko inzego zishoboka abaturage bazandikiye ariko ntacyo byatanze urwego baheruka kwandikira mu bihe bya vuba mu mwaka w'2020 bandikiye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basaba kurenganurwa ibaruzi rya Amerika rifiteho kopi yanditswe n'urwego rw'umuvunyi rwandikiye akarere ka Gicumbi mu 2015 bwagasabaga kongera kwiga ku kibazo cy'ubutaka bwubatse inkambi ya Gihembe no gufata umwanzuro ugaragaza uko abari batunze ubwo butaka bahabwa ingurane cyangwa se bakabusubizwa igihe inkambi yari havuye biboneka ko akarere ka Gicumbi mu gusubiza kashingiye ku bindi byemezo byafashwe mu bihe bitandukanye bikanzura ko ubutaka bwashyizwe mu mutungo wa leta kasubije ko nta bubasha gafite bwo gufata icyemezo icyari cyo cyose kuri ubu butaka igihe cyose leta itigeze ibwegurira akarere kakavuga ko leta ariyo ifite umwanzuro wa nyuma na cyane ko ariyo nyir'umutungo inkambi ya Gihembe yubatse kuri hegitari zigera kuri 38 ejo bugira ubusanzwe bw'Amerika ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.